Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Ai, te rawiki puta atu te rārangi ingoa mō ngā kaitono kua whai wāhi atu ki ngā whiringa whāiti I ngā tohu toa reo Māori mō ngā wahine I te ao Kiriata. A me te aha kua hono mai tetehi o ngā wahine kei te rārangi rā. Ki te kōrero kia mātou I tēnei rangi nō reira, kia whakawhiti atu ki a Libby Hakaraia Tautohito I te ao pāpāho whānui. Tēnā koe.
Tēnā koe e hoa.
Ngā mihi nui, Libby, hei wāhi a tāua kōrero. Whakaingoa tia koe ki ngā whiringa whāiti ki te tohu toa reo Māori mō ngā wahine I te ao Kiriata me te whakaata. Tēnā he aha te mea nui o tēnei whakaingoatanga mōu.
A tēnā koe. E rua ngā taki mōku. He kanohi noiho au mō Māori land. Kei reira ngā mahi toa nā te me hara a Māori land I te ahurei noiho. Aonoa pōnoa, e mahi tahi ano me o rātou rangatahi e hanga whakaaturanga Kiriata hoki, te whanganui te kaupapa karua. Ko taku tirohanga ka riro mana wahine, hei kaitaui I nga kōrero o te whānau, te hapu me nga iwi. Hei, kai arahi hoki rātou mō nga taki nui o te iwi Māori. Arā ko nga reo Māori me te mana motuhaki e rā atu tohu o te rangatiratanga. Nā te me hoki rā kua roa kē tōna reo. Tō te reo wahine e tāmea nei e tukuna nei
kia nui. Tēnā koe kua whakaingoa hia hoki koe ki te taha I a mihi ngā rangi Forbes rāua ko Miriam Akamo koutou katoa he toki I o koutou ake mahi. A I pehia o whakaro I tō kitenga I o rāua ingoa.
Oh, ai, ka tahi rā hoki. Ko I nei tokorua he tino toi I roto I te ao pāpāho. He tohu anō o te mana wahine e kaha mai te tū. E hare e te whakataitai. He mea nui te tohu I tū wahine tū mārei kore I roto I te pāpāho me te ao Kiriata. Kua nui haere mātou, haere mai tētahi atua, tētahi āhua. Aroha mai, e me anō, e whaka, hea te kupu, hea nā ki waha. Oh, kua nui haere mātou, haere mai tētahi āhua.
Tēnā koe, e narunga I te mōhio, ehara tēnei tō kanikani tuatahi ki ngā tohu nei. I te tau 2018 I whiwhi a koe te tohu rakahinonga. Nō reira, he aha pea te hirahiratanga o tēnei tohu I tēnei tau ki a koe.
E hara au he tohunga o te reo. Engari, ko taku tino hehea kia ora te reo kia tātou motu, haere aki nei, haere aki nei. Te tīmata nō tātou ki te hangana Kiriata I roto I te reo Māori. Me tautoko, me whakatingatinga tātou I a tātou rangatahi me a tātou Pākeke matatau I te reo rangatira. Ki te tuhi I a rātou kōrero, tua hangahia I mātou ngā pūkinga ki a Taia. Kua Taia ai I mātou te kaui nei o ki te kaui mai I enei Kiriata ki te ao. So tēnei te mea whakahiahira ki au.
Tēnā koe a narunga I te mōhio he nui ngā mahi ka kōkirihia e koe tēnā whakamaua tō pōtai puari nane. Ko ai ngā kaitautoko nunui a WIFT WIFT tāku e kōrero nei e mihi ai rātou.
Ai, ko WIFT, ko te Women in Film and Television te ingoa. Ko te whāinga nui a WIFT, ko te whakamana, ko te tautoko I a te wahine mahi ki a ranga anō ai tōna reo. Me te whawhai nui ki a rete te utu tārero I te wahine karero I te tāne, aha ko te tini o ngā wahine I ngā Pākehi whakaaturanga, he ruarua o rātou e mihingia anō pēra me ngā tāne. Ka utu ngā mahi nui ki runga ki a rātou kē.
Tēnā koe, hei, āpiti atu ki ēnei tohu, katahi koe ka whakawhānui ake nō ngā wiki tata nei, whakaingoa ai koe, hei, kaiwhiwhi i te fellowship, mera ta mita. Hei wa āwhina ki te whakarewa i tō kiriata matua tuatahi. E pēhea koe i whaiwahi ki te fellowship rā.
Ko ka mere tamita te wahine whakapaukaha mō tātou katoa. Arā, ko te huarahi hau hei whai mātū he mea tohia nei i tēnei hōneri. Ko pūwai ōku pūkenga mō te hangakiriata i te tūranga o te ringa tohutohu. Ko te tohu he mea tautoko nui mōku. Ata o ngā pūrākau Māori. Hei tōku mātū ki te ao. E whai ana mātou te tihi kaipaparerike, he kerihi, he tipua o te rā ia he taniwha, he whakamataku i te tangata, hei arahi rā nei. Ai, ki au nei, he mea tino tautoko. He tau tino hītaka mōku tēnei tau. Ko te tau o te taniwha, ne? Ko te tau o te taniwha, ko te ingoa te kiriata nui te taniwha.
Tēnā koe, i mua i te whakakapinga o ā tāua kōrero. Labi, kōrero mai mō te kiriata matua e waihanga nei e koe.
Ko tēnei kiriata roa he tini, he nui te kiriata ko te taniwha te ingoa te kiriata mōku. Ai, ko tēnei kaupapa, ko tēnei kiriata, i te wā o te ao Māori tawhito, ko tahi mano tau, ko hepa, ko tērā te ao o tēnei kiriata nui, ko taniwha te ingoa, ko taniwha te kaupapa.
Tēnā koe i ēnā whakamārama, ēnā whakamahuki o ue, hei whakatepe ake. Tēnā heaha tāu atu ki ngā whakareanga o tēnei wā nei, e hiahia nei ki te whai o tapuai, e hiahia ana ki te para i te ara o kiriata me ona whānuitanga.
Tēnā koe. O ki au nei hena, e mahi ana au i te taho o ngā rangatahi Māori. Ka te pūaku rātou i te ao Māori, i te reo rangatira. Nā te mihi nui ngā pūkenga i a rātou. Ka poipoi rātou i au, ka poipoi rātou i te iwi takitaki o te ao. Nā te mihi tino hikaka au ki te mahi tahi, ki tēnei reanga, he reanga tino kaha, he reanga tino krewa, he tino koi i roto i tēnei mahi auaha, he mahi o te ao kiriata.
E mihi ana, e mihi ana ki a koe i tō whakawātea i a koe anō kia hono mai ki tō hōtaka o Manako i te reo irirangi o Wātea. Tautohito i te ao pāpāho whānui Libi Hakaraia. Tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā koe e hoa.